Indikimba yami kuloko kusayitholakala eTestamenteni elisha. Kuqala kuzoba nokufundwa kombhalo kuMathewu kuqala isahluko kwesibili siqale ngevesi lokuqala. Bese kuthi futhi ngifisa kuthatha njengendikimba esahlukweni sesine namavesi eshumi nane neleshumi nanhlanu.
I love to read the word because
ngiyakuthanda ukufunda izwi ngoba izwi linguNkulunkulu.
Now when Jesus
uJesu esezelwe eBethlehem laseJudea emihleni kaHerod inkosi.
Behold, there came wise men from the
east. Bheka kwafika izazi eJerusalem zivele empumalanga zithi, uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na?
For we have seen his star.
Ngoba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size kukhuleka kuye. Bese kuthi ke isahlukweni sesine nevesi leshumi nane ukhuluma kuqondene nomprofeti. Ukuba kugcwaliseke kwakhulunywa ngo-Isaya umprofeti kuthi,
the land of Zebulun and the land of
izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafetali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani igalile labezizwe. Abantu ababehlezi ebumnyameni babonile kukhanya okukhulu. Nakwababehlezi emazweni emathunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Ngifisa ukuthatha indikimba yami njengalokhu ukukhanya okukhanya kakhulu. Ngumbhalo ongejwayelekile enhlobo futhi okwalesi sikhathi abantu ngowejwayelekile ushumayele kakhulu ngokuthi ayikho indawo endlini yezihambi ngesikhathi sikakhisimuzi nokuthi uJosefa noMariya nokuthi ukuzalwa kwenkosi uJesu. Izolo bengicabanga ukuthi bengizozama ukuvelela kukho ngendlela ehlukile. Abaningi benu enizwa umsakazo wenu namathelevishini.
And while thinking
futhi ngisacabanga lokhu kufika engqondweni yami mayelana nezazi ezingomegi nenkanyezi. Futhi okwangimangaza kwakungukuthi isazi esingumegi singahlanganaphi noKristu na? Ngakho-ke ngokufunda okuningi kwezifundiso ezinkulu zasendulo izolo ebusuku isikhathi sesihambile ngaze ngayolala edeskini ngizama ukuthola okuthize obekuzoletha ukukhanya okuncane endabeni yanamhlanje. Manje-ke kuyinto engejwayelekile ukukhuluma ngalezi zinto ngoba empeleni uNkulunkulu ungongajwayelekile.
God does things in an unusual way.
uNkulunkulu wenza izinto ngendlela engejwayelekile futhi ngesinye isikhathi kube ngesikhathi esingejwayelekile ngoba akejwayelekile impela.
And those who serve him are unusual.
Nalabo abamkhonzayo abejwayelekile bangabantu abayinqaba. Kanjalo njengathi ngalesi sikhathi senkathi yonyaka njengoba siphosa amehlo ecabangeni kwethu ngakukhisimusi. Kubi kakhulu ukuthi size sikunqwabele entsumansumaneni ethiwa uSanta Claus esikhundleni sikakhisimuzi wangempela okufanele kube yiwo. Abantwana abancane abaningi ezweni namhlanje abazi lutho ngaphezu kokuthi uKhisimuzi usho isihlibhi esigcwele amathoyizi nezinye izinyamazane amareindeer ampondo zimbaxambaxa ebhadazela endlini. Ukufunda kuphela kamumva ngalentsumansumane ngisho nokulimaza ukukholwa kwabo uma sekuza ekwazini indaba eyiqiniso kaKhisimuzi ukuthi kwakungahlangene ngalutho nezinyamazane amarendiye noma indoda ebhema inqawe noboya obuntofontofo macala onke ejazi. Kwakungukuzalwa kwenkosi yethu Jesu obusisiweyo. Futhi kungokungejwayelekile kakhulu ukubona ukuthi uNkulunkulu usebenze kanjani ngale ndlela ngoba asikho esinye isikhathi esasiyoke size sisebenze kuwo wonke umlando wezwe. Akufanele ncamashi kube ngalesi sikhathi nje. Futhi manje okwemizuzwana embalwa ake sibuke nje enkathini yonyaka. Kwakungesikhathi ngenkathi uHerodi umbulali wayeyinkosi. Wakufanele kube njalo lendoda engenanhliziyo yayifanele ibe inkosi ngesikhathi. Ngokuba siwejwayele umbhalo owathi wabulala bonke abantwana kusukela eminyakeni emibili ubudala kwehle ezama ukuthola uKristu. Futhi kwakufanele nje kube ngaleso sikhathi. Kwasekuthi-ke kwakufanele kube njalo ngesikhathi ukuthi kwakufanele kuvuke ukutheliswa ukubangela uMariya noJosefa ukuba babuyele edolobheni lasekhaya kubo laseBhethlehema lapho ababebhaliswe khona futhi ukuzalwa kwabo kwakusezincwadini zezinkantolo zase ukuba batheliswe. Futhi uKristu wayezozalelwa eBhethlehema futhi babesemamayeleni amaningi ukuphela ngenkathi lokhu kwenzeka. Futhi siqaphelisiwe ezinhluphekweni ababedingeka bedlule kuzo ukuze bafike lapho. Manje babengenayo enkulu i-ambulense enesikhumba esihle sevukuzi ukwenyusela uMariya lapho. Futhi babengenayo njenganamhlanje ebesingaba nohlobo oluthile lwezaba. Kwakuyisiyalezelo senkosi. Akukho zaba ezenziwayo, kufanele kugcwaliseke, inkosi isho njalo. Akunandaba nezimo zakhe noma yini, bafanele babuyele ezweni lakubo lendabuko. Akukho ntokomalo kumama omncane ozobeletha. Futhi ayikho indlela yokuhamba kuphela ngezinyawo noma emhlane wembongolo encane. Futhi siyatshelwa ukuthi uJosefa uthathe uMariya lomama owayezobeletha noma ngasiphi isikhathi futhi emhlalise emhlane wembongolo encane. Futhi uma noma ubani owake wagibela embongolo uyazi ukuthi lokho kungukugibela okukhahlazana kanjani. Umfo omncane emzileni omncane ogwinciza wenyukele phezu kwezintaba eza eBhethlehema eJudiya eliphansi umgwaqo okhahlazana kakhulu futhi umigoxigoxi. Ukuba-ke imbongolo encane yayikade ingenalo unyawo oluthembekayo futhi ukuba yayiwe nalo mama umncane okhulelwe na. Noma ezinsukwini ngenkathi kukhona okuningi kakhulu ukuhamba beyongena emazweni akube endabuko, lonke izwe lalisebenza liphila nezihambi nabahambi bebuyela ezweni lendabuko kuhlele kahle kakhulu kubaphangi ngalezo zinsuku. Ngenkathi bebone udwendwe oluncane lwabantu abancane abagibeli abaphangi babeyogibela bangene ngqo futhi bababulale bese bethatha izimpahla zabo futhi babaleke. Kwakuyinto enjani pho kulabo bashadikazi abasebancane ababefanele babhekane nayo nokuthi kwakuyoba njani. Futhi ukuba kwezinye izilwane zasendle okwabe kukhona amabhubesi neziningi ezibhubhisayo izilwane zasendle ezazizulazula ezingwadule ababezonqamula kuzo. Ukuba-ke isilwane sasendle sasisuke sabheka ngaseqenjini encane. Wayengenzani uJosefa nenduku esandleni sakhe nonkosikazi okwakulukhulu ukuba anyakaze na? Babenalokho ababebhekene nakho.
It gives us consolation to know this.
Kodwa kusinika induduzo ukwazi lokhu ukuthi asisiphethe isiphethelo sethu. UNkulunkulu uphethe isiphethelo sethu. Futhi uma ekumisele ukuthi kube kanjalo futhi akukho lutho liyoke luphazamise uhlelo lukaNkulunkulu. Kuphezelekile ukuba sifike. Futhi wakufanele kungabibikho kwesaba, kepha nokho mhlawumbe uMariya noJosefa bona uqobo abantu abajwayelekile nje abangafundile. Futhi babengenayo indlela yokwenza lezi zinto ezazenzeka ngaso leso sikhathi kwakugcwalisa imibhalo. Futhi kuyafana nanamhlanje. Izinto ziyenzeka kulo lolu suku esiphila kulo. Nabaningi bethu abazi lutho ngakho ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani. Ngatshelwa njengelinye lamanenekazi aqophayo ekamelweni lapha ngenkathi ngangizokhuluma ngale ndaba yesandla esilobayo nesiputniki emoyeni, ngabe kuzoba ngesonto elizayo na? Ngathi angazi. Kodwa wo ukubona kulesi sikhathi esimnyama esivalela ngaphandle kuhle kwemvelophi isandla sikaNkulunkulu esikhulu sihamba siqhubeka kancane akukho okuyosimisa futhi singabona njengoba kwakunjalo namhlanje njengoba imbongolo encane nabahambi ababili ekugcineni bayafika lapho beze ebusuku ezingwadule kwakushisa kakhulu manje ke ake sithi bahlezi nje entabeni encane empumalanga yaseBethlehema iBethlehema lihlezi esigodini futhi kukhona intaba encane nomgwaqo ongena eBethlehema ugwinciza empumalanga yaseBethlehema bese wehla uyongena edolobheni eduze kwekhona lapho owenza khona ukugwinciza kwakho ngokugcina ukuba uqale ukwehla ngeguma kukhona indunduma enkulu yamadwala aphume acitsha abekwe lapho futhi kucatshangwe ngosomlando ukuthi mhlawumbe uMaria noJosefa bama lapho ukuba bebathi ukuphefumula kancane ngaphambi kokuba behlele edolobheni ngalobo busuku. Ake sibone uJosefa ekuphatheni kahle kwakhe, uqukula umlobokazi wakhe omncane embongolweni futhi umsize ukuba ehlele phansi, umuyisa ngale futhi umhlalisa phansi phezu kwedwala. Wayesethi sithandwa, ukhona idolobha elincane nje ngezansi kwethu nje, lapho mhlampe isifiki sethu esisha esincane sizozalelwa khona. Sengathi ngiyabona izinkanyezi nje zibenyezela kancane futhi zikhanyisa kakhulu lapho behlezi bebuka phezu kweBethlehema kweyabo kwempumalanga ngakubo. Futhi lapho behlezi lapho bemangala lapho beqolozela izinkanyezi kude amakhulu amamayeli empumalanga yalapho awukhona esinye isenzeko esasigqama. Yazi uNkulunkulu usebenza emhlabeni nezulu lakhe. Wenza izinto zenzeke ezweni elilodwa lapho enza khona kubumbeke uhlangabezana nakho kwelinye. Lapho siyabona le empumalanga siyatshelwa ngosomlando abaningi ukuthi lababafo izazi omegi njengoba sibazi ukuthi banjalo. Namhlanje bebeyocisha impela bizwe ngokuthi osonkanyezi. Hayi ngomqondo wababhuli. Kodwa kukhona usonkanyezi mbumbulu obizwa ngababhuli. Nabantu bagijimela kulezo zinto empeleni okungumqondo mbumbulu kasonkanyezi wangempela. UHampton wasitshela usomlando omkhulu ukuthi kwakuyi babengamamede operesiya labo sonkanyezi. Ake silandele impilo yabo kancanyana. Futhi sithola ukuthi amamede operesiya bathola ukwazana nevangeli lenkosi yethu ngenkathi besezansi eBhabhiloni. Iminyaka ngaphambili ngesikhathi senkosi uNebukadinezari babe nabantu abanjalo njengosonkanyezi ababebhekisisa izinkanyezi nezinto zasezulwini futhi babekwazi ukusho ngezibonakaliso nokunyakaza kwezinkanyezi ngezehlakalo ezithize okwakuzokwenzeka. Namakhosi asezinsukwini zasekuqaleni ayebuza kulawa indoda ukwazi ngezehlakalo nangezinto ezazizokwenzeka. UNkulunkulu njalo ukumemezela ngezinto zasezulwini ngaphambi kokuba akwenze kwaziwe emhlabeni. UNkulunkulu ukubhala emazulwini. Nenkanyezi esibukayo futhi sicabanga ngazo njengamaqenjana anamakhono amahlanu emazulwini kodwa eziyikho zingamazwe abanzi kakhulu kunaleli abonisa kukhanya kwelanga. Nalaba abantu ngempela bathola ukwazana nevangeli ngeminyaka yokuthunjwa kuka-Israyeli eminyakeni engamashumi ayisikhombisa ezweni lamakhaleli. Futhi ngempela uDanyeli enze waba yinduna yesazi uMegi. umprofeti ngokuhlakanipha kwakhe okukhulu ukwazi ukuphela kwezinto nokwazi ukuthi uNkulunkulu wayezokwenzani futhi wayebizwa ngenduna yesazi uMegi. Nesazi uMegi wayenezincwadi ezindala ezingakagaywa ezazithela kuzo zoyise basendulo.
UDaniel
ungenisa imibhalo yenkosi. Futhi ngakho siyaqonda ukuthi phakathi kwalesi sikhathi babebonisane kakhulu ndawonye futhi babekubonile ukuhlakanipha namandla uNkulunkulu weqiniso yedwa ayewe avezile. Lokho kwakukude ngaphambili kakhulu kwanoma imuphi usonkanyezi noma isazi uMegi. Kwafakazeka ngobusuku benkosi Nebukadinezari noma ukusina kukaBhelitheshazari. Lokho akukho namunye wamakaledi noma osonkanyezi oyengafunda umbhalo osobondeni kodwa uDanyeli ngomoya namandla kaNkulunkulu ophilayo wakwazi kukwenza. Nemibhalo yakhe yayigcinwe ingcwele futhi isenjalo namuhla. Manje sibabiza eMpumalanga, ngike ngaba nethubo lokukhuluma nabo eNdiya futhi manje sebebizwa ngoMuhammad kodwa eqinisweni babengamamede operesiya. Amandi yabizwa ngikholwa ukuthi babiza awahlanzekile futhi amamede operesiya eqinisweni angumuhammad futhi yiwo ekuqaleni ayenenkosi uNebukadinezari. Nezazi zabo ezinkulu zazizifundiswa ezinkulu ezazifundisisa izinto zemvelo kumemezela izinto zikamoya eyayizokwenzeka. Ngakho kulene emide eminyaka engamakhulu nencwadi engakagaywa yezifundiso zikaDanyeli kanjalo njalo babezigcinile. Nalokho bezokwenza ezikhathini zangasekuqaleni zakusihlwa babenyukela ezintabeni zase-Asey. Khona ngasenhla lapha babenenqaba futhi kulenqaba kwakuyinqaba yomegi futhi babeba nedili labo lefugitives futhi emva kwedili babephuma babephezu kwemipheme ephezulu noma phezu kwendawo elungisiwe ephezu kodonga futhi lapho komunye ubhoshongo wokuhlolela emva kokuba ilanga selishonile futhi njengoba bakamahomede ngokwejwayelekile benza bakhothamele ilanga bese bempompoloza ala ala futhi zikhathi eziningi bazibusise bona uqobo ngamanzi angcwele kanjalo njalo ngisho kuze kube yilolu suku. Ikakhulu impela ngento yabo engcwele kwakungumlilo. Babekholwa ukuthi lo uNkulunkulu oyedwa weqiniso wayehlala emlilweni. Futhi kuqala kanjani ukwazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo yedwa noweqiniso uhlale kukhanyeni futhi ungumlilo oqothulayo. Ukuthi babeyishisa kanjani imililo engcwele futhi babewubhekisisa lo mlilo ngoba babekholwa ukuthi uNkulunkulu oyedwa weqiniso wayehlala kulo mlilo futhi wayezibonisa yena kubo. Nomlilo wawushisa ngokukhanya okwedlula konke ngenkathi ukukhanya kwelanga sekuyoshona. Futhi ngakho babephuma baye kulomboshongo wokuhlolela futhi babebheka phezulu futhi babeqeqeshwe kahle kakhulu. Futhi babekwazi konke ukunyakaza komzimba omkhulu wasezulwini wezinkanyezi. Babebhekisisa ngokukhuthala noma yikubu unyakaza. Oh, umama Kristu abengenza lokho kuphela. Hayi ukubhekisisa izinkanyezi kodwa ukubhekisisa izwi likaNkulunkulu lapho lisobulula. Ukuba kuphela besingakuqaphela namuhla futhi sibone ukuthi uNkulunkulu wethembise kanjani kulolu suku izinto esizimele ngesibindi. UNkulunkulu uthembise ukwenza lezi zinto njengokuphilisa abagulayo nokwenza izimangaliso ezinkulu. UDanyeli ofanayo owabafundisa ngezehlakalo washo ukuthi ngezinsuku zokugcina abantu ababemazi uNkulunkulu wabo baya kuphikelela. leyo mibhalo ifanele igcwaliseke. Ukuba kuphela besingafunisisi. Futhi umanike kuqaphela uNkulunkulu kuphela uzembula kulabo abafunisisayo futhi balangazelele ukumbona. Sondelani kimi nami ngiyakusondela kini, isho iNkosi. Futhi ngezinye izikhathi uNkulunkulu uvumela izinto zenzeke ukuze sisondele kuye. Ngokuba uNkulunkulu kumise ngempela ukuthi izehlakalo ezithile zifanele zenzeke futhi ziyosombululeka lapho nje iwashi lakhe elikhulu lesikhathi lishaya. Futhi phezu sizothi ubusuku obuthize emva kokuba idila seliphelile futhi base belikhothamele ilanga elase liyoshona, iqembu lethu lenyukela kulo mbhoshongo wokuhlolela. Futhi lapho imizimba yasezulwini iqala ukubonakala esibhakabhakeni, izincwadi ezazingakagayo ezindala zasendulo zezazi yakhishwa futhi yasombululwa. Base beyibheka base bethi, oh, izinto ezithize yabikezelwa. Le ndaba mhlampe yaqhubeka isikhathi eside ngokuwa okukhulu kwemibuso nokubhidlika kwemibuso yabo emikhulu. Nokuthi zazinjani izimo zemiphakathi yabantu nezimpi ezazidabule umhlaba futhi zabhukuda kukho ngamagagasi abangane babo abangokomredi. Nanjengamadoda angawomoya aqonda kuphela izinto zikamoya ukuthi kukanjani ukusombululwa kwezinsuku ezinkulu esezadlula nehlazo lawo. Lapho umlilo ongcwele ilangabi lawo likhotha phezulu emoyeni bese lishabalala ukumela uNkulunkulu ophilayo oyedwa noqinisileyo. Futhi lapho busuku bukhula buyofinyelela phakathi nendawo yabo asithi ngeleshumi ngqo noma eleshumi nanye, lapho isicuku sihlezi lapho mhlawumbe sicula amahubo aso noma mhlawumbe sasikhuleka. Asazi nje thina ukuthi babenzani nosomlanda bakwenzi kucace. Kodwa nokho kufanele ukuthi babe sesimweni sikamoya ngokuba uNkulunkulu ukhonza lapho okukhona khona ubunye nomoya. uNkulunkulu uzoza kithi kulokhu ukusa. Uzosindisa impilo lentombazane encane ethandekayo nabaningi benu lapha mhlampe ababulawa umdlavuza nangezinye izifo uma kuphela singangena ebunyeni bukamoya nezwi lakhe kanye naye. uNkulunkulu uzozembula ukwenza njalo lokho. Endleleni ebheke eMawuze emva kokuvuka kwaba yilapho kuphela ngenkathi uTheofilo nomngane wakhe beqala ukukhuluma naye nemibhalo, wacashunwa noNkulunkulu ekuKristu wazembula kubo. Kwasekuthi-ke endleleni sebebuyela emuva bathi, izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho sikhuluma naye endleleni na? Kuyinto ethize ukukhuluma ngezwi nasezincwadini zabo ezindala ezazingakagaywa lapho befunda ngomekhi abehlukene abase bashona. Futhi angikwazi ukulibiza kahle iBhayibheli labo ngalesi sikhathi noma babelibiza ngeZedakhoa, into ethi ayibe njalo ababelifunda futhi bethathisela kulo emuva kule mibhalo yamadoda abo angcwele. Nokuthi abaningi bawo babengabakhonza izithombe kanjani futhi baletha amahloni nehlazo kubantu, akungabazeki ukuthi labo mekhi bakhothamisa amakhanda abo ngamahloni. Kodwa nokho manje-ke imililo engcwele iyavutha yayimele uNkulunkulu weqiniso. Manje-ke sengiyabona kuvela enqabeni oyedwa nencwadi egoqwayo isesandleni sakhe. Futhi uyethula ezazini lapho zihlezi phezu kombhoshongo ngokuhlolela zibhekisisa izinkanyezi nakho konke uhambe ngokuphelele ngokuzwana njengoba kwakwenza ubusuku nobusuku njengoba nje uNkulunkulu akumise. Futhi phakathi lapha besakhuluma ngemibuso iwa bafunda indawana kaDanyeli eyayithi Ngabheka intshe laze lakheshula entabeni kuke ngazadla laze lishaya imibuso yomhlaba iba nje njengamakhoba esibuyeni. Naleli intshe elikhulu lakhwela bayintaba eyasibekela wonke umhlaba. Nombuso wakhe uyakuba umbuso wanguna phakade. Amathemba aboke okhelwa esikhathini ukuthi lapho imibuso iyokhawuka ukuwa, futhi lapho imibuso ikhawuka ukuba ibe ngamanciwa. Ngokuba kwakuza umbuso ongunaphakade okhonjwe nguNkulunkulu ophilayo oyedwa weqiniso. Futhi lapho besacabanga ngalezi zinto ngemibhalo, ufanele ukuthi omunye wabheka phezulu futhi kwakukhona izihambi phakathi kwabo. Babona kukhanya ababengakaze bakubona ngaphambili. Kwakuyinkanyezi yobukhosi yayingazange kuze kube lesi sikhathi ibe ngeye engafikanga ekutheni ibonwe amehlo kaMegi. Kodwa nanto yayilapho kanye imibhalo imele igcwaliseke. Wena uthi manje-ke mfowethu Branham, ucabanga ukuthi uNkulunkulu wayengasebenzana nalabo omegi na? IBhayibheli latsho kumaHebheli isahluko sokuqala nevesi lokuqala ukuthi uNkulunkulu endulo ngezindlela eziningi zonke izinhlobo zezindlela wakhuluma kobaba. Kulotshiwe futhi ezenzweni zeshumi elamashumi amathathu nanhlanu ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu. Kodwa uhlonipha labo ezizweni zonke abafisa ukumkhoza ngokulunga. Nakuba usesiphosisweni nokho ekulungeni ekusongozeni kwenhliziyo yakho ukuthi uyafisa ukukhonza uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuhlonipha lokho. Ngakho-ke amahlelo awanabo olayini angababeka abayoyekisa uNkulunkulu kunoma yisiphi isivumo sokholo esithize. Ngoba uNkulunkulu uyobuka phezu kwezinjongo zenhliziyo yomuntu, futhi lapho uyosebenza esukela kuleyo ndawana. Futhi sithola ukuthi labo megi beqotha enhliziyweni yabo futhi befisa kubona lo Nkulunkulu yedwa weqiniso. Futhi bebheke isiprofetho sakhe ukuba sigcwaliseke esasishilo ukuthi iNkosi yakumvusa futhi yenze umbuso wakhe awuyikuba nakuphela, uyakuba ngumbuso ongunaphakade. Kwakungaleso sikhathi inkanyezi esiyaziyo namhlanje njengoba ibizwa ngenkanyezi yabonakala esibhakabhakeni. Sengathi ngiyabona ukuthi labo megi bekuzwana kunye, baba beshaqekile lapho bebuka leso simanga senkanyezi eyayishaya indiva imithetho yesimo sokuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi. Futhi yayivele emithaleni emikhulu yezinto zasemkhathini wezulu ukumemezela into ethize lapho yayilungiselela ukwenzeka. Ngiyathemba kulesi sikhathi ningayifunda ivaliwe, futhi nazi ukuthi sichaza ukuthini. Ukuthi kulalo suku uNkulunkulu ushaya indiva yonke into ukuba zimemezela yena ukuthi uyaphika namhlanje uvukile kwabafileyo emzimbeni wakhe omkhulu wasezulwini. Isithombe lapho sokuba ngumuntu kwakhe siyoshaya indiva yawo wonke umphika inkolo ezweni uphila kuze kube phakade. uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe uqobo ngokungejwayelekile. Kodwa babekade bebhekisise izinkanyiso zasezulwini, kodwa lokhu kukhanya kwabonakala kwehlukile kuzo zonke ezinye zazo. Futhi sibhekisise namhlanje izinkanyiso ebandleni. Sibhekisise iMethodist, iBaptist, iPentecostal, iPresbyterian izinkanyiso. Kodwa kulabo abakufunayo bonakala kungukukhanya abahlukile asekuqale kukhanya okumemezelayo. Unguye izolo namuhla naphakade. Ebuhleni bakhe obuhle hle namandla womzimba wasezulwini othunyela esimweni sikamongcwele kulalo izinsuku zokugcina ebandleni ukumemezela ukuvuka kwakhe namandla futhi ingunaphakade ukukukhanya okuphakade okukhona manje phakathi kwamakholwa akhe. Oh, kumangalisa kanjani ukubona lokho akwenzayo. Futhi lapho bema beshaqekile. Omunye akakhulumanga komunye ngenxa yenkazimulo yalokhu kukhanya okwakubashaqisile. Oh, kukanjani namhlanje mngani wami ogugile osuphekelayo ukuthi uma indoda engangaze iwazi amandla akhe ukunikeza kukhanya okusha nokunikeza ithemba elisha uma ihamba iyongena ebukhoneni bokuba ngumuntu kukaKristu ngobuNkulunkulu ngokukholwa okuyibamba ishaqeke ebukhosini bakhe. Akufani nokuhamba uya e-altare nokunika umfundisi isandla sakho sokudla. Kanjalo akufani nokungena echibini ukuba ubhaphathizwe noma umi negobolondo ukuba ufafazwe. Kungumuhamba ungene ekukhanyeni ongakezi ukubona ngamehlo ngaphambili. Kuyihanga lokukholwa ngobuNkulunkulu okubiza noma yini ephambene nezwi kaNkulunkulu sengathi kwakungekho. Kubeka ukuphila okusha. Kunikeza ithemba kofayo. Kunikeza inkuthazo kwabuthakathaka. Kunikeza ukuphiliswa kwabagulayo. Kunikeza isibusiso kwabangathandeki. Umnandi kanjani ukuthatha igathu uyongena ebukhoneni bakhe. Hayi nganekwane. Kanjalo kusiyo into umuntu othiza ngokwenyama nje emiqondweni yabo abakudwebile. Kodwa kuza nto ebukhoneni benkosi yenkazimulo ukukhanya kwaphakade kukaNkulunkulu ophilayo. Uma kwenzeka into ethize lokho kubambelelisa okuyihange kuleyo themba elikuwe ukuthi akunandaba ukuthi ugula kangakanani kamuva akusizi ngalutho nhlobo kudevele ukuba azame ukukulinga nganoma yini ephambene kugcinise okuyihange kuze kube phakade. Akunandaba ukuthi isitha singazama kakhulu kangakanani ukuba sikubangele ukuba uphile impilo engafanele ugcilise okwehange kuze kube phakade. Ngokuba usuthathe igathu wangena ebukhondeni bakhe phakathi ekukhanyeni kwabuNkulunkulu okuguqule umuntu wakho ongaphakathi impela kwase kubeka injabulo yensimbi yensindiso ikhala enhliziyweni yakho izwe elingazi lutho ngayo ukuthi wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ukufa namathunzi akho kugeleze kusuka kuwe futhi usuphenduke isidalo esisha uma uthatha igathu ungene kulokhu kukhanya kobuNkulunkulu. Njengoba kwamalabomeki beshaqekile lapho bebhekisisa lokho kukhanya. Ekugcineni sengiyamuzwa oyedwa ethi komunye, oh lola kusilo yini uphawu oluhle hle ukuthi kukhona into esizokwenzeka nje. Ngeliso namhlanje futhi uma siza singena ebukhoneni benkosi uJesu kuphawu lobuNkulunkulu ukuthi kukhona into esizokwenzeka. Ukufika kwakhe kwesibili okukhazimulayo sekuseduze. Futhi ngenkathi bebuka omunye komunye futhi emva kwesikhashana bayiphikisisa mhlampe ubusuku bonke. Yayikhazimula kahle kanjani pho yayibonakala igqame ukwedlula ezinye izinkanyezi. Yayibonakala sengathi babengakwazi ukususa amehlo abo kuyo ukuba babheke enye inkanyezi. Futhi ngineqiniso uma sibona lokho kukhanya okuphakade kukhanya ebusweni bethu, ngeke sibuke amahlelo ethu ukuba sithi siyibhaptisti noma siyipresbyterian noma siyipentecostal kumbe noma kungaba yini. Kuphela sibuke ukukhanya bese siphila. Ungukukhanya okuphakade. Futhi labo bayibhekisisa. Lapho ilanga egcineni liphuma balala imini yonke ngeke ngababhekisise behlezi emigwaqeni eNdiya bakhe izithanga bahlanganisa amakhanda abo njengoba ngesikhathi sasemini babelala bese kuthi ngesikhathi sebusuku babehamba bayobhekisisa izinkanyezi bebhekisisa noma yikuphi ukunyakaza. Yilabo kuphela abamfunayo abayombona. Yilabo kuphela abamkholwayo abayojabulela izibusiso zakhe. Yilabo kuphela abakholelwa kuphilisweni abayomukela ukuphiliswa. Yilabo kuphela abakholelwa emtsindisweni abayokufumana. Zonke izinto ziyenzeka kwabakholwayo. Kodwa kuqala kufanele nje kube ngumkondo wenyama odwetshiweyo. Kufanele kube isambulo esiqondengo esivela kuNkulunkulu yedwa futhi njengoba sibhekisisa. Sithola ukuthi busuku lobusuku babe ibhekisisa babe qoqa ngayo babuka imibhalo futhi bese kufunisiseni senyambono yethu eza futhi ethi nanku omunye umbhalo wamaHebheru uvela komunye baprofeti babo ogama lingubhalamu wayesethi kuyavela inkanyezi kuJakobe futhi bayibona imibhalo igcwaliseka. Oh, zathokoza kanjani pho izinhliziyo zabo futhi bekufanele kuzenze zithokoze kanjani izinhliziyo zethu kwazi ukuthi kulolu suku olube siphila kulo manje ukubona umbhalo ongcwele kaNkulunkulu ugcwaliseka futhi wembulwa kithi njengokukhanya okukhulu okufunisisayo phezu kobuntu bethu. Manje-ke emva kwesikhashana lapho beyibhekisisa ngokuxakile ngobunye ubusuku iqala ukuhamba futhi njalo zihamba nokukhanya nokukhanya kuqala kuhamba kuya ngasentshonalanga ngokushesha bethwese amakamela abo nazo zonke izinto zabo zasebukhosini babethathe izipho futhi sengiyababona bethathe uhambo lwabo belandela ukukhanya ngoba babazi ukuthi ngomuntu wasezulwini yayibonisa kukhanya okuthize okukhanya ngokwedlulele. Unjalo namhlanje emngane, uma sibona inkanyezi ikhanya siyazi ukuthi ungubonisa kukhanya kwelanga. Uma sibona inkanyanga ikhanya siyazi ukuthi kungubonisa ukukhanya kukhulu ngokwedlulele. Uma sibona ibandla likhanya siyazi ukuthi kungubonisa ukukhanya kukhulu ngokwedlulele okungayikufa nokungukukhanya okuphakade. Kodwa uma sizenza mnyama thina uqobo futhi siphendule izinhliziyo zethu futhi sifulathelise kukholwa kwethu bese sithi izinsukuze zimangaliso sebedlule futhi ayisekho into enjengalezi zinto sifulathela ukukhanya kuphakade kwaNkulunkulu. Futhi lapho behamba bezula sengiyababona besuka ezintabeni futhi beya emimangweni yasentshonalanga babelandela imimango behlela emfuleni iTigris. Futhi lapho belandela iTigris enamandla behla njalo baze bayongena eBabiloni bawela izibuko iYufrethi kwehle njalo bagudla amazwe asePalestine bethokoza. Babehamba ebusuku ngoba kwakupholile ebusuku kubo ukuba bahambe ezingwadule. Enye into kwakungukuthi izinkanyezi zazikhanya ebumnyameni ngakho kwakufanele balandele ukukhanya nokukhanya kwakungumholi wabo. Futhi lapho benyuka egcineni ifika eJerusalema kodwa lapho itheleka eJerusalema yaphuma yanyamalala masinya ngenkathi betheleka eJerusalema ngoba kwase kuyisikhathi sabo ukuba bakhanye kukhanya. Futhi ezansi bedabula emigwaqeni engamazombezombe yalelo dolobha elikhulu lezwe. Ezansi bedabula emigwaqeni yekomkhulu lasendulo ilezwe ngisho iJerusalema. Yelake laba ngumuzi kaMelkisedeki omkhulu labo baprofethi abakhulu basendulo nababhali babebhale kakhulu ngalo kodwa ekuvilapheni kwabo ngokwenyama bephuputheke uhafu bephila ngokungamesaba uNkulunkulu ukukhanya wevangeli kwase kuhambile. Futhi naku kwakungabazizwe emzini wabajuda bebemeza ophilawazelwa yinkosi yabajuda na ukuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi size kukhuleka kuye. Isehlakalo simangalisa kanje pho salolu suku.
Merciful Father!
Oh, babone sawu! Laba sibuka futhi sicabanga!
The Jews so asleep!
Abajuda lala kakhulu ngokuthi omeki abezizwe basempumalanga babevele emazweni akude behamba ukuba bafumane inkosi yabajuda futhi babengazi lutho ngakho. Namhlanje uNkulunkulu uthathe umuntu ongafundile abafana namantombazane kishe angenakho okwedlula ukubhalwa nokufundwa kolimi emfundweni yasesikoleni. Abavuswe ngamandla kamadwele omameza ezindlebeni zebandla ulapha emandleni akhe amakhulu ukuba azisombulula yena uqobo nokuthi azazise nebandla lazi lutho ngakho. Beza kuzonikeza inkonzo, beza kuzonikeza inhlonipho enkosini yamakhosi nebandla ekulaleni kwalo ngobuhlelo alazi lutho ngayo.
They're strangers.
Bayizihambi Kanjani ngenkathi lezi zilwane ezazithokoze kakhulu zifakwe uhlobo lwendwangu elukwe kwavela umfanekiso kuyo ilenga kuzo nemileceza. Futhi njengoba uFiloni wake wathi babebesiwe amakhosi kodwa babebakhulu ngokwenele ukuba babe yizimenywe eziqavile zenkosi. Futhi napa begibele kulezi zilwane zobukhosi lapho bedabula emigwaqweni bethi uphi lo ozelwe yinkosi yabajuda na? IBhayibheli lasho ukuthi lonke iJerusalema noHerodi bakhathazeka. Ubufakazi babo bashukumisa into ethize. Akukubi yini kakhulu namhlanje ukuthi ibandla likwazi ukuvuka ebuthutheni balo ngokusebenzisa kwesayense yalo yezenkolo ukubona amandla waphilayo uKristu avulileyo nenkazimulo yakhe. Njengakwazi ukubhala ongafundile umnyakazo ongakhethi mahlelo ugadle ezweni. Wozani nibone inkazimulo kaNkulunkulu ophilayo. Ngongwela wehla njengoba wenza nje ekuqaleni. Imibhalo imele igcwaliseke futhi nakhu esikhathini sokuphela. Futhi lapho labo megi behamba bedabula emgwaqeni bashukumisa kuswela enkosini kuya kumbumbi ngalo mlayezo. Uphi na? Ubuphi na? Babengenayo impendulo. Futhi namhlanje lapho izipuningi zishibeke ezibhakabhakeni lapho izibonakaliso zokushabalaliswa nya seziseduze. Lapho besifazane nesilisa bazitika esalweni futhi behlala ngokungabesabi uNkulunkulu abantu bamemeza kakhulu kuthi lakho na lebandla linayo impendulo. Lilele ubuthongo kodwa kubagcwele okwaNkulunkulu okungayikufa nokukhanya phakathi kulapho kukhanya phezu kwalowo othandayo nongakwemukela. Ukukhanya kwase kuhambile babenikeza ubufakazi babo futhi egcineni babizele umkhandlu iSanhedrin ndawonye emhlanganweni womkhandlu. Nezazi abaprofeti bangena nomprofeti omncane, umprofeti omncane ongomncane ogama linguMika isiprofeto sakhe. Basebetshela inkosi kulotshiwe nawe eBhethlehema awusiye mncinyane phakathi kwawo wonke amakhosana kwaJuda, kepha kuwe kuya kuvela umbusi oyakubusa abantu bami u-Israyeli. Ngakho-ke kufanele kube iBhethlehema lapho uKristu eza kuzalelwa khona inkosi yabaJuda. Awu, akekho owaye ngabatshela ukuthi kufika kanjani eBhethlehema, kodwa baphuma ngesango futhi ngenkathi beshiye lowo muzwe umnyama ukukhanya kwabonakala phambi kwabo. Futhi inkanyezi yabonakala neBhayibheli lathi bathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Kufanele ukuthi empeleni zathi kumemeza kancane. Zathokoza ngokuthokoza kukhulu kakhulu. Zaphela amandla. Zayinkanyezi yayibonakalile ukuba ibaholele esiphethweni sabo sokugcina sohambo lwabo. Zayilandela. Manje bayikaphela ilengela phansi kunanoma yayivamise ukwenza. Isitshe kusondela kakhulu manje. Futhi ekugcineni lapho bahambisana bethokoza futhi bedumisa uNkulunkulu ubusuku bonke beholwa yisandla senkosi. Kodwa ekugcineni inkanyezi ifika esitebeleni esincane okwakuyindawo encane ngaseceleni leguma umgede. Futhi lapho inkanyezi yaphumula phezu komgede nalabo mega banamandla phezu konyaka nezinyanga eziyisithupha besohambeni lwabo endleleni yabo behamba bebhekisisa bengalandeli lutho kungekho okunye ukuqondiswa kuphela inkanyezi. Futhi lapho iphumula bahamba bangena futhi lapho bafumana ingane uJosefa noMaria. Base beletha izipho ebhokisini labo lamagugu. Bamnika igolide, inhlaka nemure ukuba nje besinesikhathi ake sibe umzuzu. Lalibeleni igolide na wayeyinkosi. He wasn't to be made king.
He was God's eternal
king.
He was a king of the
gold.
That's a perfume.
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 That's
a perfume. That's a perfume. That's a perfume. He was a sweet-smelling savior.
Why is it wrong? Why is it wrong? I'm not going to pull. Oh, but we have a penis about Kula foot as a goat. Go call it over where he goes. Why is it wrong? Yes, you are not to Kumpulunkul. If you are okay, I am to us is our cool Uguchi, Umbula, Pefulela, Ebundu, Ediba, Kano Busham, Oguba, Bagumabundu, Leba, Keukobo, Bubonagali, Swaguye. Oh, go be singaba is known as Nuba Gamnandi. Uguba, Bunga, Bankulu, Bebunga, Bonavaliswa, Gangoguti, Besingaba, says the Woods, and Jango Chesu, was another rat and Gangoguti, Bebungaba is known as Nuba Gamnandi, and Gosin. Go to our Siako Pisana, Siapisana, Siakatazera, Siangabaza, Maleso Siza, Tuba, Puma, any of the Makale, Nigankunku. Is it Pino Zetu, Zazigana, the Pumas in Daweni, as in Dallas, asking a Fanele Sibeguzo? Sisho is the Devasima Fanele Sisho, says there is the Devasima Fanele Sisans. Siako Pisana, food is the Kerman Edward, food is the pale creed as bright as cool as die. Yungalezo sizali simewe saba isinuwa sinuwa kamnandi. Kota wei iso, talabo meki banigeza inaga. Maje bamniga imure futi. Futi noma ubadulazu kuti mure. Ikambi eni tulagabi. Kota eni babayo. Imure. Ya imele ni mure na. Umsachele wake umkulo pareme. Ukukanywa kwake ipilese ngane Calvary lapo izono izezwe. Zimkaya abezi kutwana. Ikolito ngoba inkosi. Ikara yeya kemnandi pilo etandayo. Nemure ngengayo msachelo wake wezoni azifelayo. Lapo walinyazo ngoye zipambeko zetu. Watotozo ngoye ububi betu. Izicheni sosokutula kwetu siphezu kwake. Nangamivimbo yake siphilisiwe thina. Ingakho bamnika imure. Kwathi ziyaliwe uNkulunkulu ngephupho zahamba ngenye indlela. Azibuyelanga muva, kodwa uhambo lwazo lwaqedwa. Inkanyezi yase isiqedile ibanga layo. Isho ukuthini inkanyezi kithi namuhla mngane na? UDanyeli usinika impendulo. UDanyeli weshumi nambili esithathu. Kwathi lawa abaphileyo nabazi uNkulunkulu wabo bayakukhanya njengezibhakabhaka zezulu. Nalabo abaphendulela abaningi ekulungeni bayakukhanya njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Sini thina namhlanje ke na siyizinkanyezi. Wonke umKristu ozelwe ngokusha ukufakaze enkosini uJesu Kristu. Inkanyezi ukubonisa amandla nobungcwele benkosi uJesu. Ukumbonisa empilweni yakhe, ukumphelelisa enkulumeni yakhe, ukumphelelisa emandleni akhe okuphilisa, ukumphelelisa ekuvukeni kwakhe. Ukumbonisa ngayo yonke indlela aboniswa thina uNkulunkulu Baba. Siyizinkanyezi. Baby, son, the whole loon in the fire of my hero. No, the Kanyez, the Hanga Holo, Bogukondiswa, Amanja Ayo, Yai Holo, Bogukondiswa, Amanja, as a Zulu Kulukuso Manja.
And if we're ever going to
put you, Masia, Siboni, say Zoni, who Christu, the fire of the Holo, Bogukondiswa, Wumuel. Kwabase Roma beshaka lombelo qala kwathi ngakho akuseke ukulashwa kwaba uKristu abangahambi ngokwenyama kepha ngokomoya. Uma sizoba inkanyezi kubonisa ukukhanya kwaKristu ukuletha izoni kuye, sifanele siholwe ngokuqondiswa ngumoya ongcwele kunjalo. Futhi ngeke saba ngabajwayelekile, sifanele sibe ngabangajwayelekile. Ngeke saba ngabajwayelekile ngoba abantu bakaNkulunkulu bangabantu abayinqaba. Bebe yibo eminyaka nyaka. Nakuba beyinqaba, nakho inkanyezi eyigqame ngobuhle. Hayi ukugqama ngobuhle emfundweni yezwe udaba lwezwe, kodwa igqame ngobuhle njengomhlatshelo phambi kwenkosi. Sizilalisa phansi thina uqobo njengoba kwenza omeki ebukholweni benkosi yamakhosi ukubonisa ukukhanya kwakhe. Uyinkanyezi, wonke umKristu uyinkanyezi. Uhola kondisa abalahlekileyo. Uhola kondisa abakhathazekileyo. Unyawulo mhambi. Ulabo abafunayo. Manje ke inkanyezi ngeke yazihola ngokuziqondisa ngokwayo. Ifanele iholwe ngumoya. Ifanele ibonise kugqama ngobuhle bukaNkulunkulu empilweni yayo. Ukuthetha ezintweni zezwe nokuphila ngokumesaba uNkulunkulu nangokuzotha kule mpilo yamanje. Ifanele ibonise ukukhanya kwalowo wayo omkhulu oyekhanya. Siyinike namhlanje na. Ngoba sivukafundisi khanya kukhanya kaNkulunkulu kwabafayo ekujuleni umnyama balelizwe. Sifanele sibonise futhi sikhanye ubukhona beNkosi uJesu emandleni akhe avukayo. Njengoba enguyenizelo kanjalo unguye namuhla ukumbonisa. Kodwa akhumbula manje ke inkanyezi futhi lapho isiqedile ibanga layo ayithathi dumo. Inkanyezi yaletha amadoda nje esiphethweni sawo yase ibakhombisa lokho kukhanya okuphelele. Futhi thina njengamalunga omzimba kaKristu kulokho kusa bangane siyizinkanyiso zikaNkulunkulu. Kodwa asithathi dumo kithini Nkobo. Uma sinokubekezela kwethu nowethu wethu umuntu esimhonayo. Uma sesibatholile sifanele singaziningi thina udumo bese sibaholela kwakukhulu nokukhanya okuphelele okukhanyayo ukukhanyisa indlela yawo wonke umuntu ongena ezweni iNkosi uJesu Kristu. Hayi nganekwane ibizwe ngoSanta Claus, hayi bandla elithize ngehlelo. Kodwa lokho kuqinisile nokuphelele ukukhanya Jesu Kristu letona kaNkulunkulu ophilayo.
Let us pray.
Asikhuleke.
With heads bowed.
Amakhanda ethu ekhothamele othulini lapho uNkulunkulu akuthathe khona.
Someday as sure as a star shining.
Wolunye usuku impela njengokukhanya kwezinkanyezi ebusuku nelanga likhanya emini nibuyela kulolo thuli. Womanye lapha kusasele usuku ngaphambi kwalokhisimuzi futhi nithanda ukuba nomoya odwele ukuba uniholele kumsindisi futhi nimemukele ngaleyo ndlela, ningasiphakamisa nje isandla senu kuye bese nithi uNkulunkulu yiba nomusa kimi. Khanyisa endleleni yami lapho ngihamba insuku zonke futhi ngihole ekugcineni kulokho kukhanya okuphelele ukuze kuphila kwami kukwazi ukuhlangana thaqa nokwakhe futhi ngizoba nokungafiyo ukukhanya okuphakade. INkosi kubusise dadewethu othandekayo, nawe dadewethu, wena mfowethu, wena emuva lapho mfowethu, nawe dadewethu, nawe mfowethu. uNkulunkulu uyazibona izandla zenu. Oh wena dade, iNkosi iyakubona. Yebo ngapha nenekazi, iNkosi iyakubona impela. Oh Jesu, thumela umoya ongcwele kulokhu kusa. Kondisa impilo yami edukisiwe ezihluphekelayo. Ngigijimile futhi ngajoyina isonto elilodwa. Bengiyikatolika ngaseke ngiba yibaptist, ngaseke ngiba yipresbyterian, ngaya kwipentecostal, ngiye nje ndawo zonke. Futhi ngithola ukuthi iNkosi ngiyamangala nje angazi ukuthi ngimi kuphi. Kodwa makuthi lo mzimba wasezulwini, makuthi lo muntu ongowasezulwini wenkanyezi yokusa, umoya kaNkulunkulu omkhulu ungihole namhlanje kuleyo ndawo kuye lapho engifuna ukuba khona, lapho engingabeka khona inhliziyo yami emkhombeni bese ngikhulisa lowo. Ngoze angihole kuwo onke amathunzi, izigodi zamathunzi okufa, ukuthi angiyikwesaba uma sengifika kuleyo ndlela. Ngaba khona omunye ngaphambi nje kokuvala na. Nkulunkulu akubusise mnumzane, nawe mnumzane, nawe mnumzane. Yebo leso kube isikhathi esikhulu sabesilisa mnumzane. Omunye kakhulu impela bekungowe isifazane, ngalesi sikhathi kube ngabesilisa abaphakamise izandla zabo. Impela kwaba izazi ezafikayo zifunisisa, zilandela ukukhanya. uNkulunkulu ufuna nina. Umncane uMaria noJosefa abancane babeye emzini nalapho uJesu wazalwa. Ngesikhathi kufika omegi babekade beza isikhathi eside, kodwa ekugcineni base befike ovuthwandabeni lwabo olukhulu inkanyezi yayikade ibahola. manje kade ufuna kuba umkhristu isikhathi eside, mhlawumbe uthathe uhambo lude ilolu uvutho ndaba kulokhu ukusa, mhlawumbe uba manje uzomemukela njengomsindisi wakho, usamkhulisa enhliziyweni yakho. Omunye futhi ngaphambi kokuba sivale lokhu kubizela e-altari na. Inkosi kubusise, kuhle kakhulu, ngiyabonga. Futhi manje bangaki abazokuthi phakathi lapha, oh Nkosi, njengoba bengitshelwa imibhalo engeke yehluleka ukuthi kule mure eyanikelwa wena yayimele phakathi lapho ukuthululwa kwempilo yakho, walinyazwa ngenxa yezibambeko zethu. Nemivimbo yakho siphilisiwe thina. Wezwa ubuhlungu obumuncu bukushaywa ngesiswebhu esidotweni sokushaywa ngesiswebhu ukuze imivimbo yakho isiphilise. Ngiyawadinga amandla akho okuphilisa namhlanje Nkosi. Wawususe nje empilweni yami konke okungabaza na. Kususe kimi ukuthi ngeke ngisaphinde ngingabaze, futhi mangize ngokuzithoba kuwe njengamanje, futhi ngikukholwe ngokuphiliswa kwami. Ngingasiphakamisa isandla senu ukuthi nina bantu abagulayo na, Inkosi ayikuphe isicelo sakho mngani wami othandekayo. Ubungamngabaza na? Impela cha. Umi namhlanje njengomntwana wephasika noma njengomntwana kakhisimusi, indodana kaNkulunkulu eyanele konke, ihlangabezana nazo zonke izidingakalo, ihlangabezana nazo zonke izidingo ozidingayo. Yemukele nje. Yini esitshelwa ukuba siyenze eBhayibhelini na? Sibeke izandla kwabagulayo bayosinda. Manje Baba wasezulwini, ngiletha kuwe leli qembu elincane labantu obakhiphile kulokhu kuso kuba bazozwa umlayezo wenkanyezi ukuthi usebenzana kanjani nomuntu wayo yonke imikhakha yempilo. Usebenzana nomthengisi wotshwala obungekho emthethweni, usebenzana nesidakwa, usebenzana nosasayense, usebenzana nonkosikazi wekhaya, usebenzana nomfundisi, usebenzana nelunga lebandla. UNkulunkulu umkhulu kakhulu ngangokuthi akekho ongaphunyuka kuwe, nalabo abaqotho enhlizweni yabo ukhombisa siyawo kubo abezizwe zonke nazo zonke izinkolelo. Ngakho siyakubonga kulokhu kusa ngalabo abaphakamise izandla zabo abathi ababe ngamashumi amabili noma amashumi amathathu, ngingalinganisa kanjalo. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi awulo mzuzwana njengamanje ukuthi okukhulu nokungayi kufa kukhanya okuphakade kuzoqhekeza kungene emphefumulweni wabo, ukuthi bazokuthola lokho kuphumula komqondo akade bekulangazelela, futhi bakufunisisa ngokujoyina amasonto nokuhamba ngezimo ezithize zezinkonzo. Kodwa kwangathi uMoya oNgcwele ungakhanya phezu kwabo. Njengoba Isaya wathi, labo bantu bahleze bumnyameni kodwa kukhanya okukhulu kukhanye phezu kwabo. Sibe khona Nkosi ukuze kuthi lapho lesi siprofeto sigcwaliseke namhlanje kulezi zinhliziyo ezilangazelela wena. Baphe lokho kuthula kwedlula ukuqonda konke, futhi ubaphe ukwenyeliseka okuphelele ukuthi badibane nawe, futhi bakhuluma nawe, futhi bakunikeza izimpilo zabo zonke ezaphukile nezidabukile, ukuthi wena negolide lakho inhlaka nemure ngabaphilisa, futhi wenze kubo abantu izitsha ezihloniphekile zenkazimulo yakho uqobo. Sibe khona Nkosi namanje kubagulayo nabahluphekileyo, ukhona uhlelo osinike lona ukuthi sifanele sikhuleke futhi sibeke izandla phezu kwabo. Futhi wathi amazwi okugcina awa ezindebeni zakho ezithandeka kakhulu, hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, futhi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosila.
We know of one, a darling little girl laying here.
Sazi ngoyedwa intombazane encane isithandwa elele lapha, endiziswe ngabathandekayo abathembekile, isuke eFlorida futhi isesigabeni esinzima kakhulu njengamanje. Lapho abaningi bezinceku zakho ekhulekile, no-dokotela abaningi bakubukile futhi banikile amakhanda abo, base bethi akusekho okunye. Kodwa ngijabule kakhulu ukuthi umama omncane labo abakhathazekile abavumi ukuthatha lokho njengempendulo. Baphokophelele ukubona ukuthi onke amatshe ayagingwa. Uma kuphela bengafumana umusa kuNkulunkulu ophilayo othandekayo, wabo omncane uzosindiswa futhi uzophila. Oh, siphe khona Nkosi, kanye nabanye abahlezi lapha, abaningi bahlezi lapha kulokhu kusa abangasukuma banikeze ubufakazi njengoba wenze umeki. Sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Abaningi bebengasukuma bathi sinambithile okuhle kwakhe, unisi wezwile amandla akhe okuphilisa. Asusemzimbeni yabo umdlavuza, amehlo aphuthekile nezitho ezikhubazekile nazo zonke izinhlobo zezifo. Futhi simemeza kakhulu izindumiso zakhe ngalo lonke iphimbo lethu ezizweni zonke Nkosi. Ngakuthi laba kulokhu kusa abantwana bakho olapha namhlanje manje babe njalo ngabahlanganyeli bezibusiso zakhe. Lapho senze imisebenzi yethu esimiselweyo njengabefundisi ukuba sikhuleke futhi sibeke izandla zethu phezu kwabo, siphe Nkosi ukuthi bazophiliswa. Egameni lendodana yakho iNkosi uJesu wathi, elani kubaba noma yini egameni lami ngiyokwenza. Besingakungabaza kanjani uma uNkulunkulu akusho na? Ngokuyiqinisa impela nje njengoba lezo ziprofeto zikaDaniela zazifanele zigcwaliseke. Ngokuyiqinisa njengoba uNkulunkulu ephila nje lonke izwi lifanele ligcwaliseke. Futhi ngikhulekela ukuthi uzokupha ngenxa yenkazimulo yakhe. Amen.
Amen.
Usekukholelweni kwami kokuzithoba kakhulu impela nobuqotho nobumhlophe benhliziyo yami ukuthi uma besilisa lesifazane khona lapha ophakamise isandla sakho ukwemukela iNkosi uJesu njengomsindisi okhonene nawe. Ngiyazi ukuthi kuvamile ukuletha abantu altare, lokho kulungile, angumelene ngalutho nakho. Kodwa ukuze altare ungenza into eyodwa kuphela, lokho kungukuthi tshela uNkulunkulu ukuthi uyabonga ukuthi ukusindisile. Ngokuba umzuzu okusho ngawo ngempela okushoyo ngenkathi uphakamisa izandla zakho, uNkulunkulu kwemukela phezu kobufakazi bakho ngayo leyo nkathi. Uyishaye indiva imithetho yokudonsela phansi futhi ngokufanayo nje njengaleyo nkanyezi yashaya indiva imithetho yesimo sokuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi. Ukuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi kuhamba ngokomgudu wangaso sonke isikhathi, ileyo ndlela okufanele kuhambe ngayo. Kodwa le nkanyezi yashaya indiva yedlula phezu kwakho konke ngoba uNkulunkulu wayenza ukuhola. Namhlanje umgudu wokuhamba kwansuku zonke ukuthi abaningi benu lapha bafanele bafa. Udokotela wenze konke angakwenza kunjani? Kodwa umoya uNkulunkulu aphilayo ukushaya indiva lokho wathi ngizokuphumelelisa. Abo kungahle kungenzeki ngomzuzwana. Ngabekezela njengokubona yena owayengenakubona. U-Abrahama wanikwa isithembiso futhi walinda iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kokuba senzeke. Kodwa wamasha waqonda phambili futhi wabiza noma yini eyayiphambene esithembisweni sengathi yayingaphambene. Ngingeke ngama lapha ngaphambi kwalo khisimuzi bese ngisho lezi zinto ngaphambi kwayiqembu elincane labantu kuba bengingazi kulokho ebengikhuluma ngakho. Izolo wesifazane kungenzeka ukuthi ukhona. Igama lakhe uNkosikazi Wright. Ngabe ukhona ovela eNew Albany uNkosikazi Wright na? Abaningi benu bangahle bamazi. Ngiyakholwa ngowesifazane owaziwayo eNew Albany. Inkonzo yokuphulukisa yokugcina lapho bengingazi kwakuphansi kokubona okufihlakeleyo. Ngobusuku bangesonto elizayo iNkosi Vuma singazama ukubona okufihlakeleyo. Ngeke sakuthola ngesonto ekuseni, kuhle ngoba nibonile ngesonto ledlule ekuseni njengeviki ukuthi kwenzekani. Niyabo abantu abangeli lapha ngesikhathi kuba bashayiswe umugqa kanjalo njalo ngeyase kuseni ngoba ninezindishi zenu kuba niziwashe kanjalo njalo. Kodwa ngesonto ebusuku sizokuzama mhlawumbe ngesonto elizayo ebusuku iNkosi Vuma. Ngenkathi ukubona ufihlakele kusenzeka udabo lodwa nje engifuna ukuluthinta emva nje kokunitshela ngoNkosikazi Wright. Akakwazanga ukufika lapha. Odokotela basenyu Albani ngingababiza ngamagama kodwa kungebe ukuhlakanipha ukwenze njalo ngoba izikhathi eziningi abafuni ukuba ukwenze lokho. Sizama ukuhlala ngokuthula na wonke umuntu impela ngokungenzeka. Futhi siyabathanda odokotela bethu. Odokotela mhlampe behlezi lapha kulokhu kusa. Nginabangani abaningi abangodokotela, indoda elungileyo, indoda engumKristu ethemba uNkulunkulu. Abasibo abaphilisi bangumuntu nje. Futhi abangakwenza ngokwenyama bayokwenza. Balekelela imvelo nje. Bahlela kahle ithambo. Basose ukuvimbayo. Into njengaleyo. Kodwa uNkulunkulu ufanele adale amangamuza nokuphila. UNkulunkulu nguye kuphela ongaphilisa noma akhe izicubu. Akukho muthi oyokwenza. Manje lo wesifazane wayenamahlule egazi esenhlizweni yakhe. Wayelala emashumini ayisithupha. Wayevuvukele kabi kakhulu waze wathi futhi ngabamkhulu njengoba wayenjalo ngowejwayelekile. Base beshaya ucingo efonini nomngamo wangiletha efonini wayesethi Bhili ba owesifazane ufuna ukukhuluma nawe eNew Albany. Ngathi awutate woza kulokhu kusa sizoba nenkonzo yokuphilisa ehla eTabernakele. Wathi mfowethu othandekayo, wathi ngifisa sengathi bengingamletha, kodwa akakwazi ukunyakaza. Wayesethi uyafa khona manje, wayesethi alisekho ithemba ngaye. Wayesethi sizwile ngezinto ezinkulu uNkulunkulu azenze ngemkhuleko yakho. Ungemkhulekele na ungeza na, ngathi angikwazi ukuza. Kodwa ungayibeka ifoni endlebeni yakhe na, wathi ngikholwa ukuthi ngawugudluzela ngale umbhede wakhe. Futhi wawukhundluzela ngale umbhede ngase ngimthole isifazane wakulukhona ukuthi akhulume. Ngathi uma uzokholwa, ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, hhayi lokho nje okucabangayo, kodwa lokho okwazi ngempela ukukholwa ku. Ngathi ngelinye isonto ukuba bengibulawa indlala, ngase ngicela ulofu owodwa wesinkwa ungasindisa impilo yami. Bese unginika u-25 cent. Ngingajabula ngokufanayo nje sengathi bese nginesinkwa, ngoba ziningi kakhulu izinkwa futhi maningi kakhulu amandla okuphilisa. Uma ukholwa lowo ngu-25 cent ngingajabula, ngoba mhlawumbe isinkwa singamamayela ayishumi ukusuka kimi. Kodwa uma ngino-25 cent ukukholwa ungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, ngijabule nje ngalowo 25 cent sengathi bengidla isinkwa. Nakuba ngisenezindlela ezinde engisazozihamba nokho, ngisazokwedlula emibhedeni emifundlana, futhi ngiwele amazibuko, ngiwele ngezingodo amabanga amade akhathazanayo, futhi ngehle ngedlule endleleni yabahamba ngezinyawo enameko, futhi ngikhuphuke ngingamula iquma. Ngingahle ngithole kulamba kakhulu ngazo zonke isikhathi, ngize ngithole inkwethu ngilambe kakhulu. Kodwa ngizojabula ngazo zonke isikhathi ngoba ngibambe u-25 cent ukuthengwa kolofu wesinkwa. Akunandaba ukuthi izimo zinjani. U-Abrahama wajabula eminyaka ama-25 ebambe ukukholwa enhliziyweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza lokho ayekwethembisile, futhi wakuthola ayekucelile. Thando esithandekayo lapho dade, akunandaba ukuthi mininingwane emini, thatha lowo 25 cent lokho kukholwa, KHOLWA. Thatha lokho ngezandla zakho, uthathe kufake enhliziyweni yakho uthi akunandaba ukuthi kwenzekani. Manje ungeke waba ngongakholwa, ufanele ukholwe ngempela. Mntanami uzophila ngoba enhliziyweni yami uNkulunkulu wenza isithembiso, futhi nginokukholwa ukuba ngisikholwe. Bese kuthi-ke yonke enye into iba ngengavumi nabo. UNkulunkulu ukwenza kuhambe kuyongena ngqobu lelo zinga lendawo. Lowesifazane ungibizile izolo, abanye babo bayiphendula ifoni akayithathanga, umngami wayefonini akalithathanga, befuna ukukhuluma nami. Wathi futhi Branham ngidumisa igama lakho. Ngathi igama lami ukwenzelani lokho na? Wathi kuba kuphela ungangibona. Ngathi manje-ke akudulise uNkulunkulu kube nguye owenzile. Wathi lapho odokotela abatholi ngisho uphiso walelo hlule selihlakazekile futhi alisekho, futhi sengiphila ngowejwayelekile, ngihambahamba ngiphila kahle ukuphila kwedlula konke ukuphila ebengikukho eminyakeni. Igama lakhe nguNkosikazi Wright. usakhe manje ungitshele igama lakhe lokuqala ndawondawo enye walibhane angilazi kwamanje nje phakathi kokubona okufihlakele ngasekeledlula bese kuyiviki ngimi lapha ngathi angifuni muntu wabafo basethabernakele ngifuna labo abangesibo abethabernakele makukhulume umoya ongcwele kodwa ngandlela thize emumva le ndawondawo ohlangothini olulodwa noma olunye kwawukhona umfo omncane ogama lingohickerson sonke siyamuza umfowethu hickerson ongumklomelo wangokoqobo ngempela womusa kankulunkulu futhi wasuthela phansi phansi kwabanye abantu ngangingamazi ngisho kodwa bagcwele wayebukisela bonke wayebuka ngengalo yomunye umlisa ehlezi emuva phakathi lapho futhi ngangazi ukuthi wayengubani maze ngithi umfo omncane engibuka ngengalo yalowo mlisa ukhuleka mayelana nokuthandekayo ngiyakholwa umfowabo noma umlamu noma othize owayesesikhungweni sezinhlanya ngomqondo engasekho futhi kungasekho bathemba ngayo ukuthi uyokasinde futhi kwathi isho kanje inkosi uzosinda nomfo omncane wakukholwa nokho ngangingazi lutho ngakho izinsuku kamuva futhi izolo bamkhiphile esikhungweni sezinhlanya eKentucky njengomuntu ophelele ophila owejwayelekile osesindile nomfowethu omncane ongumshumayeli wamamethodist umfowethu Collins omunye umklomelo womusa kankulunkulu angahle abe khona kulokhu kusa ubabili bonke bangahle babe khona bafika endlini yami izolo ebusuku nomfowethu Palmer bevela eGeorgia futhi beqoqa kunye nomfana wedlula esendleleni ebhekele uizivini emva kokukhishwa esikhungweni sezinhlanya usesindisiwe futhi ubehla ukuba ayobuyisela ngakho konke ukwenza kwakhe okungalungile ayekwenzile umklomelo umusa kankulunkulu ongayo kufa uyena izolo namusha naphakade ningasivumeli sitha kuba sinikhohlise kukhona kukhanya okungayi kufa okukhanyayo lokho kukhanya okungayi kufa ungujesu kristu indodana kankulunkulu kulwani yiyo uqinisene wehanga enhliziyweni yenu wemukelende ngokukholwa asikhulekeni futhi sazi sibeke izandla phezu kwenu sinigcoba ngamafutha bekisisani ukuthi unkulunkulu uzokwenzani akunandaba ukuthi mininingwane mini ujesu washo umarko weshumi nanye elamashumi amabili nane wathi uma uyothi ulentaba ngukuleka uphonseke elwandle futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwa ukuthi lokho okushoyo kuzokwenzeka uzakuba nakho okushoyo manje ake ngicaphune isithazamazwi ilexicon leso isigreki sasekuqaleni nansi indlela esifundeka ngayo uma uyothi ulentaba phakama futhi uphonswe elwandle
and don't doubt in your heart
futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuthi okushilo kuzokwenzeka ungaba nakho lokho okushoyo uma uthe daba suka futhi ibe isalokhu imi lapho uthi awu akwenzekanga oh kwenzeka uma uthe daba suka dawunga uhlabo olunane olulodwa olubalulekile lwesabathi lusukile luphuma emakhulwini ezigidigidikazi nezigidigidikazi ezamathani uhlabo olunane olulodwa lusukile kodwa kuqala ukwenzeka baba lokho kukholwa bese ubhekisisa leyo ntaba shabalala impela uyakuthi enhliziyweni yakho sifo suke kumntanami sifo suke emzimbeni wami egameni lenkosi ujesu futhi ungangabazi khonalapho magciwane amahle asihamba ngezikhali ezintsha nesikhali esisha nesintsha siqala ukwesekela sehlulile ngoba uKristu ekuphuzeni ingula yakhe eKalvari wehlule udevela onke amandla akhe futhi wamhlubula yonke into ayenayo futhi akalutho kuphela ungumkhohlisi angedliwa nakho uyokwenza siphokophele ngomusa kaNkulunkulu ukushumayela ivangeli futhi sibonise ukukhanya kwakhe aze afike manje iNkosi konke okunye sikukuwe manje sesizobiza laba bantu futhi kwangathi umoya ongcwele ungeza kuleli tabernakele futhi wenze kukholwa kuzo zonke izinhliziyo lapho bema futhi beza ngapha ukuba bakhulekelwe kwangathi bangahamba namhlanje futhi benze njengalezo zazi lapho sezibona inkanyezi futhi emva komkhokha umnyama bathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu futhi kwangathi laba bantu njengoba begwetshiwe futhi bakhulekelwa kuda kwabe wathi evangelini bizani amalunga futhi nithi abagcobe ngamafutha bese nikhuleka phezu kwabo umkhuleko wokukholwa uyomsindisa ogulayo kwangathi abantu bangathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu bazi ukuthi ukukholwa kankulunkulu kuqekezeke kwangena ezinhliziyweni yabo futhi bazoba nakho lokho abacelayo manje baba usuyenzile ingxenye yakho sengenze konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ngaphandle kokubeka izandla phezu kwabantu nokubagcoba manje okusele kuzoba ngokwabo kwangathi kungehluleke kwangathi onke amasondo ewashe elingayi kufa likankulunkulu angasebenza kuphelele kulokhu okusa lapho abagulayo begcotshwa ngenxa kaJesu Kristu siyakucela egameni lakhe amen.
If you can only believe, just only believe, for all things are possible. Now that song does something to me.
Yenza into ethize leloculo kimi. Amakhulu ezilwimi ibezwile abahedeni namalawu ekuyalelo ngenkathi ngiza emsamo. Yena lowo wesifazane ofanayo, umshayi wopiano ofanayo, ngokwazi kwami wethula iculo kimi eminyakeni eyishumi nanye edlule ngaphambi kokuba ngiyeke enkonzweni. UPaul Reeder umngani wami walibhala. UJesu ehla entabeni wabona umfana onesithuthwane. Abafundi akukho ababe ngakwenza ngaso. Wathi Nkosi, awukele umntanami. Wathi ngingakwenza uma uzokholwa ngokuba konke kungenzeka ngokukholwa kuphela. Yilapho uPaul athola khona indikimba yakhe.
Look away from your sickness now.
Manje tete kubeni kugula kwakho manje. Ngikwenze lokho na. Kukulani nje umi lapha uyathandeka umethembisile ubonisa izinkanyiso zakhe. Bukani abanye bephiliswa impela ungaphiliswa nawe. Ngibuke impuphuthe yaphiliswa nabo. Bukani abanye bukani nje ukuthi kanjani ukuthi inkosi yenzeni bangako kholwayo ukuthi khona manje unakho ukukholwa enhlizweni yakho kuba uthi ngikholwa ukuthi sekuxazululekile kholwa ukuthi ngingamemukela khona manje kholwa ukuthi sengingasho ukuthi ngizosinda akulandaba ukuthi kwenzekani ngithi kulentaba yokugula suka ungiyake noma abathandekayo bami kumbe noma ngabe kuyini futhi ngikholwa ukuthi kuzokwenzeka ngisisana ukuthi kwenzekani leso sifo sizoqala sinonzuka sizoqala ukusuka into yokuqala niyazi udokotela uzothi kwenzekeni lapha na kunjalo uma ukhona ungeza mfuthi Neville manje akuthi labo abakulesi isikhala sezihlalo lapha babe ngakuleli cala nani enikulesi isikhala sezihlalo nihambe nijikeleze impela ngemuva bese niza nijikeleze impela uma nithanda ukuze sibe nomuqa owodwa vo sizoba namalunga amadala azoza ngaphambili ukuba ame nabantu njengoba bekhulekelwa manje intombazane encane sizohamba sehle bese sikhulekela lo mntwana omncane olele lapha sizoza ngo lapho ekhona ngifuna labo abanye abazokhulekelwa bahambe baye ngapha manje ngifuna wonke umuntu phakathi lapho kuba abesemkhulekweni khona manje ninengcenye enizoyenza ngalokhu abangenisi bebi lapho bazoniqondisa emgqeni enifanele nibe kuwongalesi sikhathi.
Oh, things things are possible. Fear not, little flock, from the cross hear heaven's cry. He went for his own. He
ithini inkanyezi kaKhisimuzi manje na? Bangane bami bathandekayo baningi abaphakathi lapha abanikhulekelayo manje. Wesilisa olungileyo nabesifazane abalungileyo. Ukungcwele abesifazane nowesilisa amesabayo uNkulunkulu. Umfowethu wami uNeven umi lapha eceleni kwami esengimazi iminyaka ukuthi ungumuntu omesabayo uNkulunkulu. Abantu abeza lapha bephuma edolobheni bangibizele phezulu efonini bathi ubani lo mfo omncane ongumelusi wakho na? Ngilikheli lakhe ngifuna ukumbhalela ubukeka efana enjengendoda eqotho impela. Ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi nomunye wabantu abesaba uNkulunkulu ukwedlula bonke engibaziyo. Uyakuphila akushumayelayo nakhuluma ngakho. Unophiso lobugcobo esandleni sakhe. uNkulunkulu unamandla esandleni sakhe. Unakho kukhona enhliziyweni yakho na? Uma unakho kufanele kwenzeke. Ngaphandle ukunqamula lapha. Naba befundisi, abantu abemesabayo uNkulunkulu behlezi lapha, uzobe ekukhulekela. Uzofanele kube khona okwenzekayo manje. Kukhona okunilethe naze nazo ufika lapha. Bekuyinkanyezi manje, inkanyezi yokusa. Manje yemukelani okungayi kufa ukukhanya okuphakade. Njengani nje silandela lo mgudu njengokunibhabhathiza, kumbe noma yini nabo. Nicobe abagulayo ngamafutha nibakhulekele, mkhuleko kukholwa uyakumsindisa ogulayo. UJesu wathi amazwi okugcina ebandleni lakhe, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosila. Ngamanye amazwi engingasho lokhu, kufake emazweni okwazi ngawo. Noma yikuphi lapho leli vangeli lishumayelwa khona ezweni lonke, izinceku zami ziyobeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda. Kunjalo nabo. Manje yenye kuphela into ukugxeka lokho, lokho ngokuthi ukungakholwa. Nabo lokho akubeki ngisho noma umfowethu nawe besi ngakufanele ngisho nokushumayela ivangeli okungukuthi asifanele ukuphela ngumusa wakhe. Kodwa akunandaba nokuthi besingaba yini yizwi lakhe. Yena akadingi kunamathela ngathi, kodwa ufanele ahlale ngezwi lakhe uma ukholwa. Manje bangaki khona lapho ezethameleni ozothandazela labo bantu na? Phakamisani izandla zenu. Ngifuna nina abantu ukuba nimuke khona laphaya. Iya lapho-ke imikhuleko ngasezulwini kwenzelwa nina manje. Manje onke amakhanda ekhotheme nawo wonke umuntu ekhuleka njengoba umfowethu egcoba. Umzuzu nje manje sizoba nalo mkhuleko webandla walaba abalapha.
Merciful Lord,
kosene sawu siyaphambili manje njengezinceku zakho ukuba senze umsebenzi omiselwa befundisi. Baningi lapha kosi emgqeni ogula kabikabi akungabazeki. Abanye babo baseduze kokufa, nabanye babo basalokhu besezihlalweni zabo. Isibonelo nje, intombazane encane ebivele eFlorida, khona abanye lapha abavela eGeorgia nasezindaweni ezehlukene. Abavela enhla kuya e-Indianapolis, abanye bavela ngale e-Ohio. Babuthene kuleli qembu elincane kulokhu kusa kade lilinde lapha emahhotela nakho konke, lilindele ihora kuba likhulekelwe. kade bese emihlanganweni masibhekisisile isandla sakho sihamba futhi sisebenza futhi khona lapha manje inkosi susa inganekwane kaSanta Claus bese ubalethela isipho sikakhisimuzi sangempela baphe impilo enhle njengamanje nkosi ngoba beze bekhona futhi siyeza sibi phakathi kwabo nenkosi uNkulunkulu wasezulwini ukwenza izinxuselo zabo ukukhuleka nokuzwakaliswa kwephimbo lethu uqobo esikhundleni sabo kwangathi kungebe bikhona oyedwa wabo nkosi ohluleka ukuba nokukholwa siyazi izwi liyakuzwa siyazi ukuthi siyakukholwa manje nkosi kwangathi bangakukholwa futhi bemukele lokho abacelile siyaphambili manje njengamanxusa kaKristu nawo wonke lo mzimba webandla sikhuleka ngokuzwana kunye ngokuphiliswa kwabo kwangathi kungaba njalo futhi uma sebehamba kwangathi bangahamba nokuthokoza okukhulu kakhulu ngoba ukusa kufike phezu kwethu amalambu kagesi akhanyisa nangaphandle asezulwini aphendule indlela yethu futhi sibona inkosi uJesu ovukileyo emandleni akhe nenkazimulo amen. Njengoba egcotshwa egameni lenkosi uJesu sibeka izandla zethu phezu kwakhe futhi sicela ukuthi ukugula kwakhe kwelashwe yisandla sikaNkulunkulu somandla egameni likaJesu amen. UNkulunkulu akubusise hamba futhi ukwemukele egameni lenkosi uJesu. Njengoba egcotshwa egameni lenkosi uJesu sicela isifiso senhliziyo yakhe siphiwe egameni lenkosi uJesu. Njengoba egcotshwa ngamafutha sibeka izandla phezu kukamfowethu egameni